Moyo una enda cash, natamani unipe nafas. Mimi niko shuare, kwa kundona wasiwas. Fanya upate e-chance. Lisa come and chase to me, I can take you to your destiny. Mpaka ujifili uko heavenly. Sina maneno mengi la matendo toya ona. So trust in me, na tena ride on me. Mpaka utakulidhika utam na me. Kisha usijifanya na juwana na me. Hakuna kugandana gandana, iyo kwangu wapana, iyo kwangu wapana.
Spend the night to the dawn, and no matter what goes, I will always be your baby. Every day will be baby.
Oh baby, I'll be loving you.
Nipe stress, najiweka mbali na mazigo staki kiss. Chezea gia minyongeze pes. You know I'm a bad man, na depress.
Yes, I am.
Jo, tukati ane wa sofa ama tuko high drop pa mechi na ewa. Uwana pata ham, leta tundu wako Dar es Salaam. Upato tamo zungo shuke chini zam kwa zam.
From the night to the dawn, and no matter what comes, I will always be your baby. Every day will be baby.
Oh baby, I'll be loving you.
You know, that one thing goes up, bro. Blah!